omo joodi der bitiki mawdo to gollobe juddan nan gallu nyemen ventilateur no wifa madan amadou aissatou bukari omo ngobini omo hettini omo ndara du konnan gollo on no fidda solar no itte are mabbe omo holla dan nan mettorgal makko e do fiko coronavirus waddi dum
ya patrojan
men gala e men keba sanne ga himbe gala no gara der nyaloma neddo goto nyanne men kebi men kebata dido badube gari be natanni be dara be burton wala choodo himbe niger hana be fugidi are amen de de hawrine no wade denni be garta be choda gam moccande hobbe mabbe nyaw coronavirus era illa wangi himbe galano gara sanne lumo amen du semem buytake
sortie
ba ko tawada choggu wala no wada kambe gollobe golle juudi tabdo enda nokkunde nyemay e be ke be gada kulle den enda be beyda e be dara sala e dun wanna be ko yirnan do yaade nyalande wonde
choodobe are amin de enda hobbe non hobbe beedu gala handen no gara dennuni no wodi warobe choda jaha chonno der lube kollol ko keri di mabbaadu burtaki himbe he are de enda hoya are amin de du no don ni non no disi de sollare jipake do majje seni neddo fidda joodo seni munya coronavirus oni tampinimi ba ko gomnati waddani min balla dun fu waday dun hoynami nyalla no jodi wala garo soda chorobe ben enda no kula rabu nyew gu enda neddo du he hore mu no hula to rabi
ndere buru agadez golle juude ko watte dun endan dara kinani arzuko ton endan dun sabi e be jama yaade horebe ndarna be lawol kulle mabbe be gonde be gadde endan be ciotto wade sabu ko hadde cioggoni woni mabbugol keerdi endan
aujourd'hui dalila nyaw coronavirus erabum min bawa wurtadi wurtodi are amin de enden yasi coronavirus oni waddani min sadornan sanne min gadi are kewde amma lumo gollal amin galdu kangal tam min burdi
yarna ministere yilar andal duniyar holliri golle judde endan e do hemre noga e joy won ko wattoto e do arzuku leydi ndi nokkudde berde to himbe hettonata golle chagal demal no hani horebe jewa dun sanne e do fiko coronavirus. See you tonight.